Chunky supplier. Hey, supplier.
Away. Is it me, DC? Hey, hey. Sister, see how far out here, see like you find me. See like you find you as sparky. Do it, do it. Sister, creatures of veterans and mix. Sikurala, ime misi mechezo Lo itani yuma, ukini parikizo Siwezi kurala, ime misi mechezo Lo itani yuma, ukini parikizo Hey, haijifichi, ime kuzoea Siba masikio, wapambe wakiongeama Haijifichi, ime kuzoea Siba masikio, wapambe wakiongeama Wakaweka pesa mbele Wanatuchukia, wanatuone agere Wasikudanganye, wakaweka pesa mbele Wanatuchukia, wanatuone agere Ona nipe mda Mchumba ni kutafutie Mageto ni usinikimbie Nipe mda Mamtu ni kutafutie Sina amani watakona majirani Mina wasi wasi ukienda dukani Sira sina amani watakona majirani Nikiwa mbali na isi na ibiwa Weteno siombe maneno ya kuambiwa Mala hodi mwako amechukuriwa Yuku banki unu ameshikiriwa Kitu mapenzi Kina umisa tari See I was poppy And if you wanna was poppy for everybody It a kwa sum chum kwa bonus for we shall now walk you for pamoja Hey If you wanna was poppy so beto Was poppy chidi Was poppy chugia Was poppy for everybody Itakuwa sio mchongo hapo nisipoarushia na kwa matembele wanangu mwembeni wanangu kifule shule mpaka fwe 10 wanangu msongola mpaka Mbagala wanangu Temeke mpaka Busia wanangu kokora boto mpaka chatsi chanika usio Itakuwa sio mchongo hapo nisipoarushia na kwa kibaa kibaa mpaka Mlandizi mpaka Moro Town wanangu Ilinga Wanangu Tunduma mpaka Mbeya City Wanangu Arusha Wanangu Moshi kwa pamoja It's a care team for everybody What's party for everybody Limiti kapiga nani Oya kapiga sobeto
Chunky supplier! Supplier!